Bakumando. Acha mziki uendele.
Simple Sepoy.
Marikisha Australia Sydney.
Jumanjo.
Leo wabandani pangelo wabanda.
Na utam DJ ni pebiti speedy yangu karimi si kama tiki. Naishi bila stress na cheza muziki. Jina langu taito sitaji kiki. I want to party.
Muke, 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 muke.
Freddy Way.
Spice music.
Kivyako vyako, cheza kivyako vyako, kivyako vyako.